xaruntun xirfado ee s b l o ee magaalada baydhabo iyo weliba ka jarana dhallinyarana iska jarta reeg ibilan oo bardayana xirfado shalgidisan iyo ka bardayana muddo lix bilood ee si oonka shaqaysidana xirfado la ka barado xaruntun iyo weliba ku mid aha korontada oo sanad kasta dhallinyaro badan ka bahasa maadaama xirfadan iyo ku mid ata xirfadooyinka la ka shaqaysido waa maxamed sheekh abuukar oo ah macalinka hadda galanta kahay 25 arday xirfadun bardaasa iyo weliba uusanin ku waramaya qaabka lambaro korontada ardaydan iyo walaa iska bedelay tan iyo waqtigii oo haka beerana xaruntunga
total ardayda way buuxaan 25 qof wayn bardaana xirfada korontada waa way laagshal hulayhin kaamuka kiyaala magaalada baydhabo laagshal hulay saaslimada way buuxaan way intaga bardaana xirfadaasi tutali hordhan ardaydaasi madaninku aan way ka aaminsanayna in korontada way buuxaan gibahan bilan ku dhawaada korna halis ata geekan way buuxaan falgalahayna in way buuxaan walaal wal lambaahin iyo shidahayaan arday oo walban ka saan madaninka laa way buuxaan iyo ku sugan yan nisheeni geek way buuxaan waa ardaydu ku faanano ku midayeen waa meel la meelino geekan dirn way buuxaan geek way buuxaan ardayd lambar 1 way buuxaan runtan iyo ku midayeen ardaydan waa way rajayn horta in sidii bil hadda dareeraan in way buuxaan magaalada mi amsi goobo kale in geek shaqaysato doona saasmada way buuxaan sidii bil hadda dhamaysadaan haddii geek kale way ba galaan midterm-ki sidii bil hadda dhamaysan way ba galaan haddii final exam-ki saasmada way buuxaan ardayda geek waa lambar 1 ardayn geek ku faanano way buuxaan walbana iyo ku faa'iideysan way buuxaan xirfadan way buuxaan ku midayeen saasmada way buuxaan ardayda madanina sheeno way buuxaan sidii bilood taas bilood theory and practical shall baran bilan kureyti ama lama bilan kureyti baran theory baran afarta kale way baran way buuxaan practical ka baran si way buuxaan maqal iyo muqaal banta way buuxaan karagaan
marka inta dambeynta
iyo practical madan ku jiraan way buuxaan haafado ama magaalada goobaha ganacsigaan wadaan si way ba practical inta lagu sheegay ama suubiyaan si banaankan karaga iyo way ba ka faa'iideysan
hanow kumida dhalinyarada barada ay tahay xirfada korontada iyo wali boona way diinay wali ku dooradeen in iyo baradana korontada iyo wali oo rajay ah in markii oo dhamaaystana
wali ba baraday koronto midan to koy ku tim kasan la ka sad kase intani de wali ba dantay gasab tintan barada
may kumida
ku tim kasan mi naag wadada qowdaasa liyaray hada aadi ka shaqaysay kor wal badan muhiim ay ku baraday silan gashagaysay sida oo nisku badbaadiyo ku baraday markii hor dad qowdaasi dad dilaasi yak ku koobsaday hadda dhaqis aadi si faas oo koobsatuna aadi wada intan gashagaysay hifridka deero ku baraday wal badan ku fahmi wal badan muhiim ay diye ku fahmi
waa wal bala real yaadan abdi wal barada koront intan maana wal ku koobsado gashagaysay waalidinta aanan walan ku qoban gashagaysay faana anta ma sha Allah wal badan isku bedeli ma madas inti dad qobsaasi walaas mu wayn hatmaana wal bi fahmi inti dilaa oo dad dilaa si fahmi
wal ka barimay kumaday
inti dad qobsaasi maana ku inti mishalugayn hatta shalugaadi ma wal wal bi meeli oo maanta jirti samaanta jirti shal fahmi ma aad
walaan barada in wali baa koronto wali baan barada ay dhay oo aan wiinad intan mustaqbalka wal ka qobsada iyo aan intan dadka walan qowd koronto wali baa ku aaminsanaa intan intay walaa lusku soo beeleyat inta lusku soo beeyon haayeen aray oo zaaidan dhabanto aan hadana la qabsad intii oo neeteena soo bi dhanka easy ku yata wal badan baradi oo nada liwada haafada DJ aad ay korontaan hir kor soo bi kor waana anaga kor sheeliyada aska kalsoona wali baraja oo aan oo dheeti wiinad intan wal ka qabsad
maamulaha xarunta SBLO Aadan Abdiraxmaan Aadan Shati wali boosni sheegay in xaruntan la ka barado xirfado shalgidisan oo muhiim ah dhalinyarada si iyo shaqo la'aantan ku gubahan walina uu soo tilmaamay in xirfadooyinkaas iyo barayaan dhalinyarada haddana dabagalka sameeyaan si iyo shaqaysan isla markaana la siiyo waliyaabo wiila bari agabkii uu kaga shaqaysada fudeenaa
qaybta technicalka marka farsamooyin fara badan ku kooban oo qofka shargaanka la bare, cilaanka la bare, mobile sameynka la bare, faryaamada la bare, mailer hayso alxaanka la bare, ifuundiga engineernimada la bare, kulli walaas dhan walaagiibo farsamo ka kooban yaa la bare, daraawal kala bare, hata waaba casri anaga tii bajaaj ka yitimaha bajaaj kala bare naftirshay daraawal shay la bare ee wasaaradda oo gaadiidka leysan lan ku qaaday lankan markan wali nagaday lan oo leysan shay wada shahaadadiis wada mailer hayso meelaha ku baahi magale oo lan la aqoonsiye yaa bar hadan hadii Soomaali aha erata maalum professional oo walaajii kulliin dhameystiray yuu marka sanad walba dhalinyaro hesaarahayna dadna ku baahayaan oo markii muhiimad way fiiriyaan ay ha ku baahi baajki hore oo hasaartan baajki hore hasaartan oo wayleen u galaadane oo xaruntaana naftirkii la dagaalamaasi yaani baaj ha baahi koorso la hasaaray oo liblood walaha baraay sanad hibal haayti iyo dhan zero naga taas ma u galaadan la dagaalamaana taasoo qofka haab yaraato koorsas walaa ku boolo faday lama kun labaati gooti haani ha barni ay shaqaysidahay in dadku ku hayo yaraadan qofdayan lama kun labaati ilaa madi sabagalak suubiyan ha meel yoq shaqaysan seedan xaqiijan qofkan inuu shaqaysidahayo noololi hor usan ninshan inuu ku baahin kal xaqiijan
xarunta xirfadaha SBLO oo muddo ku dhow 8 sano ay ka shaqeeyay magaalada Baydhabo ayaa wali baaki afnaxday boqolaal arday baratay xirfada shalgadisan si uu uga shaqaysidana balse wali baa kala jiraana dhalinyaro kale iyo markii xirfado bardaan agabki lanka deeqa iyo isku gadaayana kureedna meelanka ugu hiraayana xirfad iyo baradeena